DDGTV.com.
Eski de totala mama şamtı. Wow, ni biso. Logo la grana matimba na matimba na matimba na matimba na matimba na ngot. Auchuri.
Wizao production.
Alisema kitacho tutenganisha kifoli metutenganisha Zila na bobita story hizo hizo mademu anataka Hemu wajo lipita mzimu na mushi zote aliweza pata Adona jiuliza lina nikarileta limezua utata Limeleta lahama watu wanagombana kisa kuwazimana Hakuna kunyanduana mkicha tongozana hadi kununuliana Wanavaa wasichana waze na vijana yani kila kona Amenipigia mama ngata nipala na kama asivyoniona Imenifanya nalia Imenikosesha dodo Imenifanya nalia Imenikosesha dodo Imenifanya nalia Imenikosesha dodo Ninatafuta hela Nikanunua Vijijini, tauni na chaka, wanangu tutafute Boda boda mkundini, wauni tunasaka, ili tuzipate Pisikari na pini, uwezi kuzipata, lazima utoboke Eshima ya mjini, ukitaka kupata, fosi kama Dangote Uni tafuta hela, chana na ngonjela, ujiwezi na kela Usela bila hela, uo so usela, uo ni usela dela Hoya tafuta hela, ukiwa na hela, wanawake wapo wengi Usipokuwa na hela, watoto wazuri tawaita mazemeji Ninatafuta hela, nikanunua Unatafuta hela, nikanunua Ninatafuta hela, nikanunua Mzi utafuta hela, nikanunua Kimimbie bo clinic, a doctor kimimbie Doctor umande Emma Vigeso, where's Seth Magota? I'm Waka Sese, where could the Baba Kenamida? Ataira, where's him? Baba Mkwe. I'll tell you for the Masaja Mbungua squeezy. Unaweza kumtoa mtu yote asiyekuwa faida. Sisi yao. Tim, well. Well. As much African. Wazawa blani nene Wanangu wa mbagala temeke kinondoni Yara cha mazimbande kisewe msongo la kitonga Mbuti dondwe chanika kivule gomsi kusini Molo mpaka usha Wanangu wa padarwesi Akwa musa Akisewe spidigo Amitoto wa jamaika Atalbani Jaro jaro Naura mbili kitonga Wataere